E te tī, e te tā, nau mai rarau mai ki e nei pūrongo kōrero a wātea, nā te pūtea tauna ki a te māngai pāho. E whai ake nei me whai whakaro ngā uri o te tai tokerau ki ngā ratonga kano ārai mate o whānau ora e haramai ana ki te rohe. A ahakoa te whakapua ki ngā kōrero a te premia i Nanahira, hei te paupautanga o tēnei pōka heke te taumata ohiti o Tāmaki Makaurau, e mānuka nuka tonu ana etahi o ngā mātanga hauora Māori. Hei whakatepe ake ko ngā tai pitopito kōrero hākinakina. Me whai whakaro ngā uri o te tai tokerau ki ngā ratonga kano ārai mate o whānau ora e haramai ana ki te tautoko ki te whakatena tena i a rātou kia werohia ki te rongo ānei. Koirā tā Rāniera kai o mā ngai kōrero mo te rūnanga o Whangaroa.
Arwara māna ko te ruarahi pai mā tātou katoa ko te werohia ki tēnei kano ārai mate. Na roto i tēnā hakaro, anā ko rongo i te hiehia o whānau ora, te haere mai ki roto i te taitokera i tēnei wiki tonu nei, me te paunga o wā rātou kaha, me te paunga o wā rātou rau e mi, hei tautoko i a mātou ngā rōpū ā iwi o te kāinga. Reira, hei te pūrei, te wenerei, te taite me te praere. Kwa riro ko ngā kaupapa whānau ora ki roto i te taitokerau nei. Te haere, te haere, kia heia i te katoa, te werohea ki tēnei kano ārau mate.
Ahakoa te whakapua ki ngā kōrero a te pirimia i Nanahira, hei te paupautanga o tēnei pōka heke te taumata ohiti o Tāmaki Makaurau ki te 3:2, e mānukanuka tonu ana etahi o ngā mātanga hauora Māori ki tēnei whakatau a te kāwanatanga. Koirā tā Rawiri Jensen, tākuta Māori.
Ko au e mānukanuka nei tēnei e noho ana e tatari ana ko tāku nei. E āwangawanga mō te āhuatanga o te rere o tēnei mate korona i Tāmaki. Kei te toro atu tēnei ngangara ki wāhi ke, ki te nōta, ki Waikato, ki Whiake.
I ngā rangi whakatā kua hipa i rongo marika i ngā tūtei ripa whenua o te rohe o te tai tokerau, i te kaha o ngā whakahāweatanga a ona karawa tonu o tira ngā rāwaho. I a rātou e oke ana ki te kaupare atu i te mate kōwhiori i ngā kāinga o te takiwā. Ko i rātā Hone Haruira, kai whakahaere matua o te tai tokerau Border Control.
Oh, ewa, tini ana ngā dramas roto i a pātou. O Taitokera Border Control e tēnei o ngā wikini. Tuatahi te hokinga mai o tētahi COVID positive roto i a mātou, no waho atu, engari no te kāinga nei. So, ko te tikanga kia tā te tangata hoki mai ki tōna kāinga noho haumaru ai.
Ki ngā take tōranga pū e pōwhiritia ana e te rōpū kākāriki, ngā panonitanga hou a te kāwanatanga e pāna ki te whakapiki ngā ke o te pūtea ki te hunga e whakawhiwhia ana ki te penihana. Hei tā te ānau tui ono he āwhina nui tēnā ki a rātou engari kāore i rawaka. He iti tonu tērā āwhina.
Ko te me awangawanga tā mātou nei, ko te pōturi o te waka, anō e aha ko te piki o tēnei uti, hara ki me e hara ki mea ke te hikina hapaingia tātou o tātou whāne mai ki pōhara. Tēnā te mea nui.
Ko te reo tērā o te ānau tui ono. No reira e hoa mā koe apu ngā kaupapa matua o te haora, hei whakakōpani ake ko ngā tai pitopito kōrero hākinakina.
I mōhio koe nui ake i te 200 mano tāngata Māori e whakarongo mai ana, whakapā atu ki taua reanga i nā ia tonu nei. Ka tāia e Māori Media Network te whakahaere tō tika tō pānuitanga hoko huri noa i te motu nei. Mo ētehi kōrero anō e pāna ki tēnei kaupapa, tuku hi mera mai kia mātou a Māori Media Network. info@maorimedia.co.nz Taua i mera anō info@maorimedia.co.nz.
As a responsible broadcaster, Radio Wātea complies with the Broadcasting Code of Practice. If you feel that the standards have been breached, you can make a formal complaint by writing to Uma Broadcasting Limited, PO Box 43157, Mangere, Auckland. You'll need to state the name of the program, the date and time it aired, and the standard that you believe has been breached. Complaints must be made within 20 working days of the program's transmission. If you'd like more information on the broadcasting standards, you can visit the website www.bsa.govt.nz.
Ki te kriikiti, kua eke te kapa pōtai pango ki ngā whiringa whae ti o te whakataetae T20 kriikiti. Whai muri iho i tā rātou hau kerekere i te kapa no inia i te hanare kua hipāke. E waru ngā wikiti te āputa i riro ai te wikitoria o te tukinga ki tō tātou kapa pōtai pango. A kā te ake rā e hika mā ka mātua i tēnā ngā pūrongo kōrero a Wātea mō tēnei haora, ko Leri Pōkai tēnei, kia ora.
Nā no reire te motu, mā Wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko nā te māngai.